take Poi on the track.
Nimefanya hesabu, nikatoa na nikagawanya, ila sasa ajabu, jibu bado linanichanganya. Naenda mbele mara rudi nyuma, nimezama mara nimekwama. Wakina sua kama tana waka na kuzimu. Mwenzako maji ya shingo, simba nina winda window. Nimenasa kaulimbo kwenye moyo wako, ona nina imba wimbo. Usiniache niwe single, kichwa nina malengo, baby niwe wako.
Wala nguvu sina za kudanganya, niseme uongo. Wakinipima kwenye moyo wangu upo wewe,
baby yo, only yo, baby yo, only yo. Nitakuwa nawe mpenzi,
Monday to Sunday. Oh,
ata wakitusema vibaya,
nimefika na kupa kibali mashindano, ndani muonekano wangu umepita. Oh, basi chunga sana, ugomvi nitasema kwa mama. Mbazi nikawa mutama, simba nikaibiwa chama.
Oh, nguvu sina za kudanganya, niseme uongo. Wakinipima kwenye moyo wangu upo wewe.
Oh yeah, I do, yeah, yeah.